azigumu iba zonazi guna hagate yebo guna hagate baba guna Paga, Ebaba, Ebo, Ebo, Kuna, Kuna, Paga,
my friend and my brother, all the way from KZN, Dumim Costa.
Yeah. simile una paga. Imupha munye uNkulunkulu onengcebe zimingu naphakade. Lithi izwi likaNkulunkulu njalo ekuseni, His mercies are new. They are new for you. They are new for you. They are new even for you. Zimingu naphakade. Ngathi singayikhona sisekule sonke thina esikholwayo. Awi ngeba zakho. Awi ngeba. Zimile kuna phaka.
Zimile baba.
We bazalwane akunasono esihlule amandla kaNkulunkulu. Can we sing it one more time? Just Zimile, 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 Muna Pagat Zisanele, Zisanele. His grace is sufficient.
Thank you. The Lord bless you. Hey. Something is happening. Yeah.